fi na ora kukwakira agira imbabazi agira urukundo ni byose kumufite nk'umwami n'umukiza we
I'm gonna say